siri nyingi za upendo, ile siri yako wewe ndo majibu yake sipati. Na kwenye akili yangu unatawala wewe kila engo, ah, baby basi unakaba mpaka penati. Oh baby so sweet, unapendeza hata ukinuna vipi. Penzi letu liko liti, linawachoma yani kama kiberiti. Oh dari sikufichi, nikiwa nawe naona raha. Na kwako siambiriki, umeishika tena fara. Ndo maana nasema I don't need nobody, I don't care nobody, I don't want nobody.
I don't feel okay, baby siko sawa. I don't feel okay, ukiwa mbali na mi, I don't feel okay. The way you go down, slow down, baby give me more, baby give me more. Baby so city, unapendeza hata ukinuna vipi. Penzi letu liko liti, linawachoma yani kama kibiriti.
Kufichi, nikiwa nawe naona raha. Na kwako siambiriki, umenishika tena fara.
That's why I say
I don't need no.